shot, you know that. Yo, Charlie, I see you, man. They call me Dizzy. Yeah. Chitika wankala manje designer. Why nati umekwalize? Nyamu katika pifo wenja wa umekwalize. Nati unachinja vina hivi umekwalize. Nyamu ya umekwalize. Nyamu ya umekwalize. Nati why nati umekwalize? Nyamu katika pifo wenja wa umekwalize. Nati unachinja vina hivi umekwalize. Nyamu ya umekwalize. Nyamu ya umekwalize. Mwazi penzori mstudio manjure mba face 2. Upa ya beat ya producer munga yenzo twala flu. Nama hit ya menzo zonde manje mambu twala blue. Yaoneka kutia yambo sendela Magelo nenzo kana manjewa yambo konela. Pretty little tiki tiki, pretty little things. Before now I see these, I got forgive me for my sins. Baba TV wampa choka as the music on my guide. Baba fana wakulanga as the music on survivor. Baraba uwa futia monga windscreen wiper. Bena uwa luma monga joka jiwe viper. Can't keep it in, nika laga kakujunga. Chikongo chosa beula ndiye chikupushinga. Hapa pewa fika ufa niko proof of point. Kutu jiwe number one forever wanna bring the joy.
Catching.